Ngikubingelele ngikwamukele futhi ngentokozo engosini yethu eFresh. La migama ngingusibonelo Phithi wakangema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Kungazelele dukudu. UNkulunkulu uvamise ukukhuluma nathi ngesimo esithile ebesingasibhekile. Kungaba into encane kakhulu, kodwa kuyona kanye leyo nto encane. Iphimbo lakhe liphuma ngokunamandla leyo nto kanye. Angisho ukuthi isana kwenzeka kumina mumva nje. Ngiye ngayohambe nokuthe uma ngehle ebhanoyini, nganika umshayeli wemoto eqashwayo i-address ongesiyona yaleli hotela engiya kulona ngenhlanhla. Bafika kuleli hotela, bangidlalisa phansi, bangilindisa ngesineke, ngonakekelo, ngesikhathi besabheka igama lami. Qede basebesha ukuthi cha, hayi Mhlonishwa, alikho igama lakho la ekhaya. Bangimangaza. Basebeba nesihe, bangidlela enye imoto ezongiyisa ehotela obekufanele ukuba ngiye kulona. Ukuthe uma umshayeli engithatha lensizwe yisencane ingehlisa idebhisi ehambayo qede yayongibeka phansi kule ndaba enguyo, angisho ukuthi angizwa ngisho uhlamvu olulodwa lolimi olukhulunywa kulelizwe. Lo mshayeli wathi uma besifika phansi walayisha ikhwama zami ebhuthini emotweni ngokusizwa uza kwabo, kodwa nakho kungihlabile. Ngesikhathi siphuma ngemoto wagoba lo obemlayishisa ekupavement ekhombisa inhlonipho, wakwenza ngendlela okwaletha iy'nyembezi emehlweni ami. Cabanga phela, ngenzela umusa la, bengelona ngishiya ikhasimende elikhokhile la kuleli hotela. Futhi lo muntu ngekaphinde angibone, siyaqalana siyagcinana. Ngazizwa enhlizweni yami ngimkweleta ngendlela engachazeki. Nokho, nangu lo muntu engihlonipha ngalolu hlobo. Futhi kuleso sikhathi kanye emlaleli, ngayibuza ukuthi ngakube isithombe sempilo yami leso na noma cha. Ngakube isithombe sempilo yami leso noma cha. Ngakube ilokho yini uNkulunkulu akubonayo mayibuka impilo yami noma cha. Kwaba seFiliphi besibili indima yeshumi neshumi nanye. Ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nabasemhlabeni nabangaphansi komhlaba nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyiNkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Impilo eguqile kuJesu, impilo ekumemezelayo, ekuphilayo ukuthi ngeqiniso uJesu uyiNkosi. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.